Omega.
Awa kusate na chimbina warupura mufire mche kwate aku. Era kuno fona five.
Imagine.
Basopo.
Nalishe wako na fume chojeti negeru kurusha ini. Soja me komando rupa na rusende la papumea. Shimo ina moko na fuma. Shimo ina maba vya shimo. Famili pira nilevu. Kurani ya watiku inapatu. Shafuma kukuru kwa wawina. Metro nshirengira boku kushina.
I've never been there. Kutavyo kuchushi no kuishi waso. Mbona kwa tiri mbino kuchula. I've never been poor. Gana kwevo mwona pita kuwaka. Nangana kwevo kona kudira kutiwaka. Lukwene penda shupule mwava vyashi. Nikulio imwono kekale wino kutashi. Nifata tuwa kula ngawa mwana kato. Ngana hivi paine nakatapa kutinatua. Kuta kwa vati tata wezu ni ya kereke. Ya kiri stu mwana saba kolo kia mwote.
Bantu shafu mabokuru kwa wawina. Metro nshirengira boku kushina. Oh, maga rich family kafume murine. Shafu mabokuru kwa wawina. Metro nshirengira boku kushina. Oh, maga rich family kafume murine.
Competition count me out. Njifuaina feweba kupera fekuma fiashi. Icharota chaba fia kunjusha. Voice to shamu mwona tefinji. The best on you wish in bad. It's another family in scope of survival. Muli mwasana. I wish you were the film pita munga ta umpepele roku. Angora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. Te tuka chomboro lero tuka mwona piro. Kulani ya bafyate kufisha. Nani ya luka kapondo life yumu impisha.
Nalishi wako na fume chojeti negeru kurusha ini. Soja me komando rupa na rusende la pakupea. Shimo ila moko na fuma. Shimo ila mwaba vya shimo. Famili pira nilevu. Kulani ya watiku inapantu. Shafuma kukuru kwa wawika. Mecho nshirengira boku kushina. Maga rich family kafume murine. Shafuma kukuru kwa wawika. Mecho nshirengira boku kushina. Maga rich family kafume murine.
Kusatioko kambeza. Tuwa wane mpumu kendeza. Na maustas Oswano Mumba. Na iwe X Family. Bigi chopa chambeshi. Postunya yero. Copa Boys. Self Boss. Kim Katis. Papa Skore. Zimba Papa Dupa. Swisha Patnika. Chow Town. Boteki Papanka. Let's Sky Electronics. Kira no Usaka. Kanari nako Katmani Parusaka. Bote Descent. Bahiri Gachan. Anzam G Mafia. Alonzo.
Mochino Aritola Super Zalajem Justin Motors
Smart The Social Boss KTM.
Imagine. It's the bigger with 10.